Hey yo, Papa.
Hey yo, Tron.
Mwana on the ball.
Are you nice?
Mashine lava boy ni mjegeje, eti washa tana yuko hoila ni mungeze. So na washa koro boy kwa mshedede, eti shambamba tomboy atetekete. Na majoza na mtoka, ajua sema nini mpaka naanza kuropoka. Anadeka, anaisi kama nanichocha, sija kalimwaga na sukara kaichota. Na ngoja kugeuka kashani za utamu, shida gani kinyama cha hamu? Kimoja ndo takupo nataka vya haramu, tena nataka kuninyonya mpaka damu ka vampire. Uyu chaliso zombie, akikosa sukari basi ndani ni ugomvi. Anaromba ya zidisha ni maombi, nitawachoma kweli kashe sama kaka mondi.
Ay sukari
nampata,
sugar sukari
nampata,
sukari
nampata,
sugar sukari
nampata,
sukari
nampata,
sugar sukari
nampata,
sukari
nampata,
sugar
kolipo shika shikilia bode nyumba, na ukinipa kweli shindilia dole gumba. Hili bebebe ni shugulia nene chumba, juu ya meza chini sufuria kiungulia. Lamba taratibu sukali tajani fear, nyonga na mwagia na sari na memenia. Omba na vanilla achali na kupatia, donda shatuliza kimwali tulia dia. Nipe nivokuwa na vikosa, udambi flani viuki ni chakosa. Nikupe taratibu wa kikuchosha, come back darling, nikupe vya kutosha.
I suka
nampata,
sugar sukari
nampata,
sukari
nampata,
sugar sukari
nampata,
sukari
nampata,
sugar sukari
nampata,
sukari
nampata,
sugar sukari
nampata.
I so give me the love so mpaka nikufosi,
dambua
I nipezaga so mpaka nikuposti. Kibaba sino puende mashoti, na nipaga dina free bila kosti. Nazichanga nzima na sina noti, na baridi sino puende makoti. Ayo, ayo, it's got me coke and my light. Mwana walubao, kazi kwanza, chakuku. We be killing them, atutaki kubato bato una watoto.